foto jayesso bisan badi dufe matsafa da da fora torba la kosto kot hegedi dem arfani ilala wan yenna ducha qali ifi egata jechule wan wanje hintolcha nohi fi worri nohi akkanuma binanchi fi simbirel sun duchan markabatti galane wan ille markaba cufe akkanuma guyya torbani duba bokkenni robe bokkennille guyya afurtama fi halka afurtama robe mummen biye jala duchan burkite akkanuma lafa duchatti lola emmeke nannille binanchi fi simbirel worra markabatti gale male duchan duye dumate ammalle yotae biji jiramen jiro ammalle biji cubbu lakkisen jiro durriisa hordofacho lakkisanen jirano waaqalle caqasan jirano matsaanni qullich qaali waaqa guyya tokko waan biyya lafaa kana duuchaatti faradiisaafi akka dhufaaru haasawaar yoo ta'elle warra isaatti amanee ajajameeruufi karaa isaa warra eegataaruufi firdii irraa akka isaan fayyanu qopheesseera.